Omega on the beat.
Ibu Hill. Say. Malu. Tony.
Ha. Oh, man. About that time, nigga. Fruit flicker, you, nigga. Lego. Yeah, I see the can me talk and use it. Rap can me cut a fuse. Now I'm a walk in a cook and use it. I feel no win who was it lose. Now find your candles, then you pause with the hero and you're my reason. I need king up, man, no me greet ya, pa. When I got to pull up, who I need team to pa. Yeah, in belly, my joy, I'm a fool, I'm creed, sasa. I feel no squeeze, cock, na shoot your wits, cock. Was potty, come and pan, na sugar king, shaka. What we say, Yulize mama kwa lifanyaja mnasiku mlikosa ndaza. Unaenda level kinywa ndevo kukna bagi kibaraza. Na kama kitokeo kitu kwanga miwa kwanza. Mfama kitana unesho fundi kwenye stanza. Kia kipaja maelima kwa bongo utachuza. Tuto kwenda na muda kama alam tunasnuu. Mtoto kidedoma nkona daslam kiz. Pata mia nkona roma kwenye usimu samchi. Asa mitame tupo power. Tena kunguwe mjani alwata na tema dawa. Nasuma poka kwa gani. Maro fat kiongelea kusana kama old label. Vision bright nigga mo my own. Yeah, we tell me nipo king, cause now you I got the facts. So as we pimba kusu henny, afu studio na kunyo facts. Someone do show now, na saka do now. Nyama nyingi chura ruki simbe dona. Na wana choma, wana soma. Mende yudum na wabana kwenye kona.
It's sala sala vibes. You know what it is, man. Yeah, nikiomba Mungu asipo njibu. Najua na nije wibu ni mbali nilipo toka. Kange joy alone and see. Long story short, na imi story na saidia kusummarize. Nishe tunta fika hapa, ila kwao ni surprise. Down and get it, walai nafanya vingi kusurvive. Bitch a sheet, I mean and shop it to your ride. Na wasaka hizi pesa huku mtani nkama wall. Kitoka neza nsi wuda neza wudi na yura. Napa motivation, lukwa na fosi when they told me to chill. On kiss and tell, na play for keeps. Na wanangu wanna do them for real. Jazzy na swag na jisi wane. Woke up a pinzani wangu ni wonyeshen kiasi gani. I'm insane. Because sad, now you fools are to complain, baby. This chairs in the moyo wangu, he's so gang, baby. Nipona gang lately. Yeah, while I sip on beezy, ni me too, not my cheesy. My shine when it's scary, moving me, not doing a bad and bougie on the symbol. When name it been the less, the shop are dangerous. So call my kingdom, play with us. 100. Yeah.
Someone do show now, na saka do now. Nyama nyingi chura ruki simbe dona. Na wana choma, wana soma. Mende yudum na wabana kwenye kona.